Close my eyes, I see you are friends. For the first time na hisi kwenye mitandao. Before committing me money city me when I were now. Then tukenda club uka una pita pita. Na nipa kiuno na mbavu uka una shika shika. Nikomba uwe wabavu uka una sita sita. Nipa mdomo na shavu nikapiga lita fuko ndoka mama sita.
Na hisi katusha unana zama.
Na kuita unangata kucha kaya yusha basi sijalala usiku kucha pandisha pedo pusha nyonga zungusha unaonekana kitandani uweze niangusha umenidai loot soda na chai skupi nafasi unitese kana jinyonga kwa tai fupi unakaa mtaa upi au pale kairuki ulipokuwa na mama kuki
mimi sikulikuwa na nywele ndefu unacheza peku unazungusha maringa nikatamani kwa juu kwetu wanani na bibi yetu ila kakuita ukarimba
saisi Shall not as a man, so blessing me like a book. I come back. I see what I am. I'm not sure.